studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe ono e jaam hannde alkamisare jeena lewru février hitande 2017 sappo jeɗɗi yamde ƴaɓɓorima silima capanɗe nayyi e joyi ñono e ñoro Ousmane Ñaly Bulɗo kabaruji ɗo Mamadou Watara to ɓoggui janɗo to on kumpitede wiide gollooɓe hewɓe kolliti gouvernement o ko woni e himmeji muɓɓe e moltereji kewɗi ana gondi e waɗede ley leydi ndi ley lebbi ɗiɗi cakkiti ɗi golliɗe kewɗe kolliti ana jiiɗi gunda muɓɓe ene gollita darane fa gasa. Larmi Mali ana wondi e jokkinde darde fa dinanki Colombie Gloria Cecilia Narvaez argoti yiide daraniɓe nden na kolliti ɗiɗon sikkitaɓe nangama. Moɓe larmi mal nabbi keñon dow bombore dow lawol gundam les région Tombouctou ko hollita tafo nayo mbarmi goto heddeke hen. Baale civil en kewɗe Afrique Europe ana tewte Union Européenne darna laissé passer Europe o tafo e wiɗe baale kuminiɗe hakkeji dawoɓe ɗi talkiyo yande hakkeji dawoɓe yo ɗi woni sembe kabaru ɗi hannde bisimilla moɗo heɗade studio tamani. Moutereji ana gondi e waɗede ley leydi men ndi ley fuɗɗode hitande 2017 nde wakkati fuu daña gollirde gande moutere golle ɗen golleɗe woni saratoɓe janggoɓe janguinoɓe dogotoro en ittoɓe yiggaji daraniɓe keɓal kañi e golloɓe gomɓe hakkunde mal e leyɗe goɗɗe homo fuu holli joddi mum ɓeyde gundamu darane faggasa yalla ana gollira no hannire fa faamu ɓeydo keɓɗen Ousmane Diko.
Fuu yo moutere syndicat ngaji magistrat en ɗiɗi fuɗɗiri latinde ele jeena lewru janvier ƴaɓɓindu ndu le balɗe jeɗɗi golle waɗali paɗe mum en fuɗɗiti nde murtere nde andaka nde sellata jokki hen murtere janguinoɓe syndicat ngaji ɗi kolliti hende kala heɓana jogala bangal saria heddi janguinoɓe Mali fawarde ene jodduji mumen porata e janguinoɓe lefol leyɗe meɗen ɗe. Syndicat greffier en e secrétaire en greffe fuu cuɓike wadde murtere ƴiwde sappo e joyyi sappo e jeegom fawarde sappo e jeɗɗi lewru février ndu gonɗen muɗum ndu fa kollita metti mumen ɓe greffier en darti ɓeydene jobdi dokke kaaki gollirɗi fa keɓana yimɓe jogala bangal golle ƴiwde nogay ɗiɗi yaade nogay enayyi lewru février ndu golloɓe ministére hakkunde leyɗi meɗen e leyɗi goɗɗe du cuɓike darnude golle ɓeɗo golloɓe kolliti jogola nokku o wona ko neni ɗum ɓen ley lewru mars golloɓe communeaji ɓe du ana jondori wadde murtere golle balɗe tati ƴiwde nogay ɗiɗi yaade nogay enayyi mayru e ɗi murtereji fuu ɓeydi hen du nde julaɓe sewɓe e sottoɓe essence ji andinnoɓe gaɗana ñalade nde jaago wala ƴiwde altinere ƴaɓɓinde bade mum en sesidade se kalda e laamiɓe leydi ndi fewde e ɗi himmeji darta ɗi fuu hollama tan metti yimɓe ana woodi yo gouvernement hani daratude dabare no heɓira jogala kaaɗo tiiɗal
e wi honjotoɓe batte tiiɗallaji himɓe jogi wasude wawde fa cooda ko kaaja ɗum waɗi deƴƴi murtereji ana gaɗe Suleiman Darabo gollowo journal e sor holli wiide waɗugol ɗi murtereji kewɗi ɓeydanan leydi ndi tiiɗallaji tawta tiiɗallaji jogi fa yurere waɗa le saha ngal kañi ele wuddu leydi ndi ɓeydandu tiiɗallaji golleji kaldal fa gaɗangal fa jaam e deƴƴere heɓegal Alhousseine Abbatoure noddi Suleiman Darabo keɗe ko haddu faccetan Ousmane Diko.
Metti yimɓe ana wondi e hollinkinade ley puɗɗoɗe hitande nde e hakkille am ƴiwde murtere sarao noddirtede magistrat en fa warde e gandagol murtere greffier en murtereji andinteɗi so latata ko heedi janguinoɓe murtere jondorade heedi golloɓe cuuɗi dogotoro kañi e golloɓe gollirɗe laamu ɗe yo metti yimɓe kuuɓuɗo leydi ndi fuu murtereji ɗi fuu ana certi sababuji ɗo ɗi nandi none yo heedi dartugol kalisi yimɓe fuu ana jogui tiiɗallaji batte wayde wawde sodude ko yiɗi kutteji mum gana cifaɗi saabe leydi ndi ana e ley wattu tiɗɗo endi fewti e kabaru saha leydi meɗen banggal yirwere mum banggal de inare fawarde e wuddi leydi meɗen ndi ɓeydi hendu tiiɗalla jogade jawdi le ƴengigol golle kawral ngal
nden no sakira fa ɓeydoroɗon famboɗo mbawi ƴewɗi kabaruji fuu andinomin ko woni hakkillo mundu e golleji ɗi dow bembe amen page facebook e compte twitter studio tamani keñe moɓe larmi mali nabbi ɗo dow bombore dow lawol gundam ɗo e Tombouctou kilométre ngaji ana hawra sappo e joyyi ko hollita tafo neɗɗo goto heddeke hennayo mbarmi yimɓe nokku on kolle wiide wakkati fuu hono ɗi bonandaji ana gaɗa le nokkure maɓɓe nde nenno eɓe darta e laamu o darano ndena ko himɓe région o keɗɗe ko yeeyi yettandina journaliste Tombouctou ton wi Maria Mayga do foccitago Ousmane Diko.
Joni
o dabara nde larme ɓami yo hewɓe jokkata lawol gudorol ngol nana e ñamadu fuu won sawditoɓe yaade yo mobel gote chawni nongel ngabbi do bombore fa gote heddi hen nayo barmi gote barum beno ananawni fa sanne sabede dogotoro makko hollitino kana koygal makko tacce tato heddi be hen beni do barmo be sedani leru fu miden keba hono dido tidalaji yo bomboje men irante nadu tunaji men gaddate fay ko godron keso mu ina ila tumbutu fa yotto yo nyafunke ko pade o tuna civilen hewbe janam e do lawongol neddo goto tetama ko jogi dekap gartanodo jande tumbutudu nonaka non fay ko habbitibe hewbe goni heddi ton o fay gote e wabbe golle o ka heba ka nangede
les bandits qui sont sur ce chemin.
Les régions Siga sur l'armée malikanye him e commune Nanfaga anan gondi e jukinde dartude dinanke kerche mo Colombie o darani be denagu kolli wi de himbe didon sikitaabe naati e juude Gloria Cecilia Narvaez argoti bombe sombu jombe en kabodi juuti dum jamma talataare de le wuro Karangaso botanaado goto nokko o holli wi de wakkati joni o hakkilaaji himbe anan balti le nokko o intala ak Bilal Haldi e Zoumana Celestin Dambele maire commune Nanfaga kede ko haldo faccitan Ousmane Diko
après deux jours de recherche.
Balde didi tagal ko Sœur Gloria Souta se wonde ndartede wala fuko andana yimbe fu anan darani fa o yite habbitibe men gendarme en gardien fawarde soldats en kanyi e yimbe ton fu ana teknikumol ndartudemo joni onan nokkuje lugade de fu sabanaaki yitude mo tafen wala kabaadu fu kebaado feede golleji commune odu yimbe ka ana kinni golleji en no woworani ana cullandidu ko wadi ko gonga ya yimbe fu caldim en ana baati sa jeewi nafaga golleji bibe don gondi le nokuje amen de
kanan koobe mawbe afrique europe ana gondi e wadde bato illa kanye malte bale civil en afrique kanye e europe anan ndarta leede gonde le union europe de ndarnata fonko bi e natkul e bi e nauta ragol le se passe europe gol le communiqué andinado kanye le communiqué andinado alal barende bale kewde afrique europe kanye e bale civil en kewde kolli wiide wala fuko pami e ditalki fa bedure den fam kedde na mohamadou samasiou
pelle de kuliti wiide le se passe tubakoube be leede europe gonbe der union européenne de lato sababu yaltinde neddo fay so fay goto holla joom kuma ni be hakkeji witobe kolliti wiide ndu talkuru ana yedda hakkeji mabbe di e kanye sariaji golide hakkunde leede bamtiide be kolliti mette mabbe fewde ndu talkuru laisser passer tubakoube no sifa mudun jibido hadali be fe nawturade ndu pelle de wajimbini yu lamu koobe leede tubakoube jaltina e computer dun no yawiri kedde kabaruji kasindinaadi der nawtigol ndu talkuru dawul holitama wiide kawrutal maltangal yu tan la leede union européenne de ana kadda kabaru wittugol gol e donude dun sariya mabbe do leede be do wittobe be der lewru novembre 2015 de to la valette tun leede union européenne e kanye leede chapani tati runde afrique dawri hejo golle humani do habugol wittugol e kenu hadugol trafika kubi be adama union européenne ana yidi dawrude sifa talkur kawral seminoru kabaru gollidal kebe mobe lontinirta yeltugol wittobe e leede yoga hono leedi mali leedi éthiopie leedi niger leedi nigeria e kanye di Senegal
jangobe chapande jeego e didon tileke jande dubi tati de ONG Humanity First wadi chapantaton en jeddon janginama jande nyongo kadle nogay en yoyon janginama jande demgal ingilan kore be dokam diplome ngaji mabbe kenya do bamako do e wi horebe Humanity First fanda goldide mabbe de yo faabe babo sukabe be natay ekol sukabe atima en kanyerebe worbe mubben keddaki kedde ko Hassan Maika kuma ni do golleji Humanity First hali wi Fusin Abatoure do faccitango Mohamadou Samaseku.
C'est un centre de formation qui forme
sur jande golle nyugul kadle fode e yimbele be jande mun wodaki be yatime en rewbe mayorabe wodo mun en o sifa faabade be do yimbele nokure jande demde dun ana wodi sabi min taki wide wakkat jun o kala merobe si halaji tubakube kewdi burata yawde hebude golle on dulla wide dun kala gollowo ana hasindin halde demde godde denno imade fede Humanity First yu faabade yimbele hewbe be do radi faamu demde de
de façon gratuite pratiquement.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
kirabe njanje en kabaruji gondi le region ngaji men di en fuddiran le region kay o golleji mo indi bulli lugi indi fuddi beta ko o sabu sire amadi gata le commune maren tumanya jawdi mo ingol i bulli an hawre e millionji jeego sefa o ng brigade hydraulique ridal itti jawdi mon gollobe doktoroore buurem jom en kaborde be anda ko ngoni tuuti jami do mubben kenyen le ngurmaare ndi do e gaaw kilometre nga chapande tati bombe sombu be njaadi immobile mabbe ngel kanye e safareji ine doktoreen be kaabe ko liwdi wala fuko hebe kibi yotta le ngendi gaawndi fay nga salga hebaybe yambere sappo e dida berde lumo ngure ana wondi e wadede kuccal ko yaata temedere remobe kanye e jaagotobe kawri hen e wi joyimbe lumo go faanda mabbe yo fa gollidal wad hakkunde remobe e jaagotobe yalla kebal ana beydo ONG Amasa kanye e Ahmed ngadi kawri tangal agara itti jawdi jangobe nogay e njoyon sappo e njoyon yo rewbe kap ansongo ana gondi e janginede jande balde tati be janginde kabaru torraji ngatteri fewdu de rewbe lee nan kabar be janginde kabaru torraji ngatteri fewdu de lee rewbe lee cuudi l'ecole kanye hono janginowo hani fondirinde debbo e gorko lee cuudi ecole di e wi directeur kap nokku o sukabe rewbe hewbe ana kurtine illa jonnaali walde nyogolon wadi to kulikoro to kanye tiatiru jino ndi himbe kane rentirade e nyawuji lawol nyawuji lowol koyde kanye non ndi hejo ndimu wadirde e nafa mudum gollide region o kumininde yirwer e kebal himbe do gollida UNICEF darani dum do kadu de kabaru ji handen ka kedde heda no wowirni yewtere sukabe da ana yesu wassalam